Puxotão Coreia.
DJ Arica.
Simulisi kwa mpenzi wako waninangawe Saidi ya nisikitisha Eti nimekuwa chuma cha kafuro Ipo juu ya mawe Jikoni kwangu kaingia mdudu gani Mara kwenye kikombe mara sahani Ona katibu wa maji kisimani Uenda siyo fungu langu nimekosea kuchagua Nimezidisha chenchi kimeota nyasi Nilipita dirisha nafasi kuigombania Kumbe basi nimeja na mlango Ayo nimboni yangu Kibatari utambi umetumbukia Khidira yangu
Kisa kinene
Imepeke chonguzo nilio egemea
Kisa kinene
I've been trying not to diss you Mwenza komi niliko zina ishu mpenzi Hopu kosawa And I've been trying not to miss you Ila unapoenda vuta yangu maumivu We yangu dawa oh, oh, oh.
Chumbani kwangu kaingia kunguni gani Mara kwenye kitanda mara kwa shati Hai, haya ni maruani Yanafanya na kosa amani Wenda siyo fungu langu mekose kuchagua Shazamisha meli yameisha Nitaambia nini waingo muhana tirena Na my feelings ingawa sijiwe
Hayaoni macho yangu
Kisa kinene
Koropo yutambi umetumbukia
Kisa kinene
oh, Yala Khidira yangu
Kisa kinene
Never gonna be the same, no, 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 no
Kama ni mapenzi baby takupea Takudekeza mami masuri takutendea I know you like the flowers red roses nime kuletea And they say umeniroga but I don't care Yeah Nyumba ya upendo takujengea It will be bigger than the house of Fresh Prince of Bel-Air Toto tukiwalea And we grow old together Baby that's my prayer Cause you make my heart go
You make my heart go
You make my heart go You make my heart go You
make my heart go
Shima yako kuna wakuiva Suna chekiti chako mwingine akaka Vile nakupenda kama nimekuza You make my heart go pa, pa, pa pa, sema otaka kuenda wapi, weekendi. Take my time, take my money, spend it, spend it. Haya sio mapenzi, this is crazy, crazy. Mana paka nazidisha change, change, hey. Tazama juu ya anga, mapenzi ya metani. Yangwani na mchanga, kizani nona mwanga. Panga pangu wa panga, wakosi na ujanja. Wakosi na ujanja.
You make my heart go.
Shachoka kuranda randa, kushuka kupanda panda. Sitake kuranda danda, kukicha kutanga tanga. Gundi taku ganda ganda, fundi taku kanda ganda. Siva taku pamba pamba, nikiwe na wina tamba.
Unalikita kuka, uwezi kutembea. Masai ruka ruka, analinyenyekea. Chumbani kwenye shuka, dina nitetea. Mzungu kawehuka, rime mkolea. Laki makonde, laki chaga, mwingine adi wanywe pombe ndo nalimwaga. Umela wima wima, inatokea Kongo. Sinorile Gwajima, alimwagia kondo. Uno oh, dina waokoa makahaba baba. Kuna walongo wa meno saba baba. Ili mtoa hechi baba. Yani ah, eh, eh, ah.
Uno, everybody hey, uno.
Shori bada, she me high kama BTS to kiss. Nisipomona sekunde na miss. Najuliza menipa nini. Kila story na yopiga yendo mada. Nangombana kabiswa kimdis. Nakumia kwa moyo na his. Najuliza menipa nini. Namkunja kabisa kama kambare. Nashinda kabisa sitakisare. Hakuna tunguri mambo ya chare. Mtu wa Mungu mtoto wa kipare. Namkunja kabisa kama kambare. Nashinda kabisa sitakisare. Hakuna tunguri mambo ya chare. Mtu wa Mungu mtoto wa kipare.
Belong to you, you belong to me baby. Do na do na do na do baby. I do
for you. Suma, suma, suma. Suma, suma, suma. Suma, suma, suma. Suma, suma.
Baby, please tell me once more what you like about the feeling. Honestly, I wanna show you I'm feeling you too. Let me take you to a nice place. Uzimeta, nivutane kunase. Utashanga, nikupe vitu vyote. Upazera, I'm caught up in you. And I'm tempted to stay up your
way. Nikikona na zuba. Oh bebe. Minatana na kicha.
Nakunja kabisa kama kambare. Nashina kabisa sita kisare. Hakuna tunguri mambo ya chare.
Aiza, ambo.
Every night and day, know how much you care. All the things what I do for you. Well I know I'm done about the work. In my heart just no one but you. Oh my girl, you're my baby girl. Forever, be a day. Be no send anybody girl be there. Forever, girl a day. I'll be there for you girl. Forever, be a day. Be no send anybody me a day. Oh, forever girl, be a day.
Basi nipe kidogo, inanikosha mikoko. Na ulivyo shona mzigo, I will never let you go.
Emeridhika sana, unachonipa sana. Nimefika sana, sina mwingine. Emeridhika sana, unachonipa sana. Nimefika.
Mwenzako mina washwa pabaya. Kiuchokozi
ukinigusa gusa mihaya watu mtoko mihogo bichi koko nideke za kitoto kachumbari kwa kiwiko. I wanna be solo, na unifanye utakavyo. Baby give me some more, ziteke zangu isia. I wanna be solo, na unifanye utakavyo. Baby give me some more, ziteke zangu isia.
Kidedea, kidedea. Mashalti ya mganga wameya kusea. Wamekuja kusima kumbwa na chochea. Wanaupepea, moto kolea, kolea. Nazani mini wakuchezea, chezea. Zima radio mbao. Haya. Zima na mtandao. Haya. Sema nao, pigia bao. Haya. Sisi sosa size yao. Fuja vigenge kibiza mwenge kama desturi. Uso sawa wakucheze umevalia msuri. Tatumwagia razi utatualibia shuguri. Mugi vizuri ulizia na nitaganguri. Kama unaimba imba ni kuitikie. Koma inanoga kucheza mto kupigie. Cheke ulie ishike yachie. Mwesangu na mie kache ni utulie.
Shika kamata sukuma tembe. Shika kamata sukuma tembe. Shika kamata sukuma tembe. Shika kamata sukuma tembe. Shika kamata shika sukuma tembe. Shika kamata shika sukuma tembe.
Aya tembe tembe, oh mama tembe ma. Tipo tipo tembe, oh mama tembe ma. Aya tembe tembe ma, oh mama tembe ma. Tuka tembe tembe ma, oh mama tembe ma.
As we stepping on the club, the girl them whining to the top. Me love the way them body going on, bang, bang, bang. Up in the rave, the girl misbehave. And the man them be like, yo, bang, bang, bang. You like me, I like you. You want me, girl, I want you too. You like me, I like you. You want me, oh girl, I want you too. Bad girl, me digging this. Your thin bad girl, you are the wickedest. Bad, wickedest. And the way you go and girl, you finish it. Girl, I hope that you date me, cause you captivate me and you activate me.
Oh, nah.
There's no debating, girl, don't keep me waiting. It's a 5-star rating.
Aya tende tetem, oh mama tetema. Tipo tipo tetem, oh mama tetema. Aya tende tetem, oh mama tetema. Shuka chini tetem, oh mama tetema. Aya tende tetem, oh mama tetema. Tipo tipo tetem, oh mama tetema. Aya tende tetem, oh mama tetema. Shuka chini tetem, oh mama tetema.
Moko for more kick the old melody, logic. Sanku were a day of body. I want to see your pa, I want to go jelly. Clagai die, me fellow me, move mu gwele. Me fe mu gwele, mu fe mu gwele. Mu cha ye tele, wo mo gule. Fo wo tu gwele, kwe koro se mole. Soya ma jo se mole, mo niko ma jo se mole. Tu ba, saku ko kwe body, ma jo se mole. Na bini kam wili, kako rojo rojo. Na kafundi, kanavota funamo ogo. That is to say, were a wale. Bito ti shene lo wo wa, omo na ja wambre. Aye gege, jo ma shi jeje. We sha to fo dami. Je suis le duo, on y fait dire. T'as un paillot, mais c'est tout pas ça. Mon vie, je suis cher. T'as un papi, ma gueule, on a foutu pas cher.
Et y'a ni digne, si si, n'est que un bon groupe, y'a n'a l'éo. Ni qu'on a les groupes, les teams, les oisitos. Y'a gédé, digne, y'a qui tout.
My friends in the area, area. Playing in the music to Nigeria. Wonder how to kill a corner na mukombera. Everybody in the mood, yeah. Leo my neighbor waka kuchu wanga. Food killer plate to na tefu wanga. Bridge up in your corner na chichi shanga.
Ninapozuba fikira zako hutenda kichwani mwangu we kichwani mwangu we
DJ I wake up the baddest selector
napigwa butwa jinsi ulivyo ziteka hisia zangu we unajua unapitiliza ongeza utundu baby koleza nifanye zuzu kwa kuzezeta Tundu baby koleza Nifanye nzuzu kwa kuzezeta Nicheze kama lamba lalo
Nicheze
Wike kwa mutima mangi
Nicheze
Kisha tu digi digi
Nicheze Nicheze Nicheze
Kama lamba lalo
Nicheze
Wike kwa mutima mangi
Nicheze
Cheze kama jigi jigi
Nicheze Nicheze Nicheze
Unani washa washa ro Sinipe kimia kimia nipe zile zako Mie kwenye flow Kuja nicheze na we Cause boy I'm on fire Ichome kuju Mishe jimwaya kwa makarafu Parafu usha niweza we Unajua unapitiliza Ongeza utundu baby koleza Nifanye zuzu kwa kuzezeta Unajua unapitiliza Ongeza utundu baby koleza Nifanye nzuzu kwa kuzezeta
Haichomi ya naileta kama ikiwa mbichi
Yo masa kishika mbole boy
usifanya sira pole pole. Pole pole, dunia nataka stara pole pole.
Nikikupiga na kucheke tu, sija miss mikasibu. Miji na mengi nauliza koko salama tu. Umenikosa na juwa ndo mana bado kubita. Unampamba tule nae la bado unanikumbuka. Fujo za nini shida mbona, swajabu kushindwana. Vijembe moja kumoja kanme kuibia figo mama. Kichovunguni so nisha goma kunama. Nisha kata otumwa shika msini zako nenda. Silete noma, punguza mzuka. Pisi za rusha zinapendaga kama vita. Kwa chana ndo tajuta utadhani ugomvi na Hitler. Batwa lake mbio zako tazikumbuka. Na kuomba sana kakwa chana tuwa chana eka watu wazima. Soma noma utasema ndo watu wa kwanza kwa chana. Awe mwisho kupendana, umbe mfano kutemana. So mili masini watu pengine tutakutana.
Oh my God, it's fashion.
Oh yeah, this one day of my life, I will never leave you. Kama nikifa unizipe, kamwili joto bara. I wanna be with you. Ukipa kuwa mini mike. Oh no no no. Hola. Kima chukatarina karatu. Na ilo shepula kibantu. Na waza ni kutore tatu. La usija ukariwa.
Ulo nipe wallet. Ulo wachi parat.
Baby nawe.
Ulo nipe wallet. Ulo wachi parat.
Baby nawe.
Yo, baby punonga sonyu woku. Show me your driving license. Okay, pull on left and don't be mad. I wanna show you the right way. Baby, kutoma rogende. Hey, 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 oh. Tell me where you come from. I will just say, would you go say, ah, eh, ah, eh, eh. You never lose up, it's a gala bojo.
Kama vile unafua, kama unapika basi nije kupakua. Chuchuma kwenye chocha mabua, ila chonga mchanga singie kitumbua. Chuchuma, kisha ulekeze nyonga yo. Chuchuma, unitoneshe kidonda yo. Chuchuma, unanyoka na konda yo. Chuchuma, kwenye mlima kidonda yo. Aika toto,
moto moto,
moto moto,
moto moto.
Ay bye koko,
moto moto,
joto joto,
moto moto.
Kamata ukuta, shuka mbaka chini teke down zungusha. Kamata, natupa, nikishika nyundo nipasue kichupa.
Owe, owe, owe.
Kina dada mko wapi?
Owe, owe, owe.
DJ Arika.
Kali kali akenani si utani. Ngozi laini, huru laini. Mgi muweka kiganjana tu amini. Tuto kidoli, nyuma nyuma kimebeba ngoli. Macho gololi, sababu yake tasuku matroli. Tuto kidoli, nyuma nyuma kimebeba ngoli. Macho gololi, sababu yake tasuku matroli.
Kamili, nikiwa naye chumbani, najua tanifahani, ni haribu mali ya thamani.
Godo toka uni, pande zile za kisa uni, na mpaki uni, kwa tuge choma godoroni.
Akikubali samaki na mla pande zote mbili.
Tuko kidoli, nyuma nyuma kimebeba ngori.
Now this is what a real DJ should sound like.
the light hits you, you got angels surrounding you. Will I pay for the grams I do one day? Yeah, I was joking just like I always do. Stay open, don't do like Sundays do. I'm groping, hoping Nick wanted to get something for you and me to do now.
So many doors, so many clothes to hide.
The mute stay open,
oh,
but
baby, my heart's open. You know that I stay open.
Stay open for
lost
me.
Lost in the mud, standing outside the
club. Standing outside
the club. Oh, baby, my heart's open.
Stay
you
open.
Sava upendeze Nataka tutoke dina baby O mimi na wewe Mipango mitik wale check Unavonilewa ve mimi Wakati sina baby Uwala unongoni I want to spoil you today O sheri Uwala usogo pe Mfuko metuna Tell me what you want do my boo Can't catch a movie tonight, my boo. My boo, tell me what you want to do, my boo. My boo, we can go club tonight, my boo. My boo, oh yeah.
Me na we, 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 me na we.
Kuisha Nikitoa shukurani hadharani Wakasema najigamba Hao binadamu walinipa wiki Sasa imepita miaka bado wanasubiri Kazi ya Mungu haina makosa Ingekuwa binadamu wanatoa ningekosa Sio juju ni maombi Ni maombi Nikelele ni maombi Ni maombi Sio juju ni maombi Ni maombi Sikelele ni maombi Ni maombi Hoya, hoya, hoya Hoya, hoya, hoya Hoya, hoya, hoya Na mikono nitainua Magoti nipige Niweleze jinsi alivyotenda katika maisha yangu Kazi ya Mungu haina makosa Ingekuwa binadamu wanatoa ningekosa Kazi ya Mungu kweli haina makosa Ingekuwa binadamu wanatoa ningekosa Sio juju ni maombi
Baby mama, wanna take you class, we can chill for the summer Your body language, Tropicana Private jet, we can fly to Bahama Flock time chains on your waist
Hiya,
you better than my ex I got the room party, you can be my guest
Hiya,
I wanna feel that taste
Girl, I like it when I whine it You wanna pull up right behind it Feel the wave coming right in Get too closer I'm a killer, baby, no lies. You know I can change your whole life. Feel it burning like a wildfire. So get too close. I can tell you all up. See, you only wanna top girl. Ain't nobody went like me. But my love ain't free. Been there, hit it, don't stop.
bring it, bring it. Body on lock, feel it, hips tick tock. Get it, queen, that's me. No time for them basic beats. Yeah, that gin got me lit. I put my hands on my hips. When I'm done, you're gonna miss me, yeah. What you want, baby, I'll be your number one. Nothing can beat me, I'm in charge. Listen to me, yeah, me, yeah.
Chupa kuchupa, tobile kane vinkuba, kusaba tofuka yuda, changala kunyumirwa wasi wenjuba. Lwenzi funye lwenzi yanze, hivyo kutere kambiganye, genkoze sama nyigange, lewe mumpito muyane.
Banada, mena fala na taada, babala banje pan mebada, mekwasa nebada, atenga sisada, disa nuya megoada. Atenga pull up, ate tompa mochupa, put the drink in a glass and the ice is in a
nakupa sahiri, hakupi unachotaka. Domana nimetulia, nakukabidhi mtima. Naridhi kifungu mbili, kukosa na kupata. We unanivumilia, hata nikiwa sina. Minajua wapo, walosema unifai. Ete tuendani wanajichosha, na kujipa tabu. Oh, tena dharani wakapotosha. Umeduna mwarabu, ila nindo ni shapenda, shapenda. Sio nisisiki, siku zinakwenda, zinakwenda. Singoki kisiki, oh, nishapenda, nishapenda. Sio nisisiki, siku zinakwenda, zinakwenda. Agizingoki kisiki, musijipeta.
Badala yake busu kusambaza.
Mezuba.
Eh, tu yako msupa, nataka tuende supa. Tuka buy items, baby usi tense. I got some words to tell you, ziko kwenye sentence. Penzi lako kwangu kotibana, even ipa life sentence girl. Ine nyako mahero oh, adoro muna teni dala. Hebu nipe mikono baby you know, ni mina we. Ine nyako mahero oh oh oh, adoro muna teni dala. Hebu nipe mikono baby you know, ni mina we. Mina we, mina we, nasema mina we.
Shake your body, give me your hand. Make that booty bouncy around. Nipa tera moyo ni mwangu ni sira. Kwa mikato sutewa sutewa shuke. Make it bounce washa motweli nyama ichomeke. Kwa mikato sutewa sutewa shuke. Make it bounce washa motweli nyama ichomeke. Aya pambele, bele, 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 bele. Rudisha nyuma, 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 nyuma. Twende pambele, bele, 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 bele. Rudisha nyuma, 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 nyuma. Ukisubua gaga, amsha bundi. Ndovu tingisha misambwanda, kima kusudi. Washa nipige kakengele, nikarushie na mishale. Kuku ni mwagie michele, nikatungue kokapele. Kwa mikato sutewa sutewa shuke. Make it bounce washa moto ili nyama ichomeke.
Aya pambele,
no no no.
See?
you from.
See you from.
Everybody's having the time of their lives. Correct me if I'm wrong,
if I'm wrong.
But I'm not the only one.
Only one.
I came to spend some cash, make new friends. To keep on guys, let's take you away, far, far away.
Far away,
far, far away. Jump on the way, let it take you away.
Take you away,
far, far away. Jump on the way, let it take you away.
Take you away,
far, far away.
Okay.
Jump on the way, let it take you away.
Jump on it,
far, far away.
Watch out, see what you my already picked you. I'm verified peer, tick blue. Wiki mzima bana bana Buddha make a killing. Sai bana 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 Buddha make a shilling. Kama siyo ganji tembea. Sai kama flag na pepea. Remy boy, sote na kachumbari. Tuko wote, ongeza maji ya ugali. Fili tele, mfuko sili tisele. Lete maji tele, chungana na mchele. Mother, si stress no more. Mambo ya ma rent no more. Wari wari adishi no more. Niko niko na majoo.
When I look around,
look around,
I don't see you from,
see you from.
Everybody's having the time of their lives. Correct me if I'm wrong,
if I'm wrong.
But I'm not the only one,
only one.
I came to spend some cash, make new friends. To keep on going.
Come and go away. All the bills and no on the way. Double shift on your work every day. You need to make another dollar every day. You grind hard every day to make a living and try to buy one lip a share for your dividend. First one on the office in the morning. Last one in the office still yawning. Reward yourself. Time to reward yourself. Reward yourself. Time to reward yourself. You're working so hard all day. Working out so hard for your pay. You're working so hard all day. So time to turn up, turn up, turn up now.
One for the life, two for the bills.
It's another one, another
man,
one.
Energy in all the place. Everything great, so put on a happy face.
It's another one,
it's another one.
Kwanza jidi mtaliuna kwa macho. Na dawa mtakuja kwa passport. Leo na power nafanya ntakacho. Mindo jajef natoka chapo. Napandisha vio wanakitani. Natoa kibali chakula mjani. Natoa wanajera waje urayani. Nataka mimjue ninaitwa nani. Hebu sio judgmento, usishauri kwa alafu na tageto. Una tademu, utanshauri kusunja. Mina demo, mnawaza kusu kesho. Na masela wangu wote peponi. Huku tunaimba
judgmento.
Oya masela wote peponi. Huku tunaimba
judgmento.
Yeah, napandisha vio wanakitani.
Judgmento.
Natoa kibali chakula mjani.
Judgmento.
Natoa wanajera waje urayani.
Judgmento.
Yeah. Nataka mimjue ninaitwa nani.
Judgmento.
Kama kichaka pewa rungu. Wenye Japan watalinda sungu sungu. Serikali za mitaa zote zaundwa na wanangu. Polisi ntakataka bisa skamate machangu. Na miraba maregoni lazima italipo. Ataika taju wendani lazima tatukwa. Semi sina mana,
sina mana.
Tangu judgmento lipo sema legalize marijuana.
Kila ba media lipo mshala milioni kwa mwezi. Kwa makusudi mintakata mishala walevi. Sikuwe kuzaliwa kuna maswala ya kazi. Na jela siku ya kupiku inguna ni wali nazi.
Na mwendo kasi zote mintafanya scuba. Dala dala staki mtarudisha tena huda. Na ili upande basi kuja dawe na visa. Cause mindo judges natoka kwa wajanja. Street wana nita honorable judgmental. Frani kesho kutu wana kuitaji uje central. Kama mapusha mina ishi nao ghetto. Kama Soweto, judgmental.
Yeah, napandisha vio wanakitani.
Judgmental.
Natoa kibali chakula mjani.
DJ Arika,
wani shinga,
yeah, man, the
dumenisha kimba na vimba, na imba. Waseme wanataka bato, ni wajaze mimba.
my bob, 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 in bob, my bob.
In a roll guitar, Givenchy gym cloth in my backpack. Lord have mercy, Tazana bamba na round down. I squeeze the shot, kitenge canico beach boy. I screw zip again, then I just pay for it. Lots a lot of champagne, get a rich boy. Everybody knows my name, can't you say it though? Wanna ring up, kwani shinga.
He do many shot in bad of him. Naimba,
Naseme wanna talk about.
The girl let my diva. Oh no, I'm getting a brain teaser. I'm a so gamma woman, I get titties. Oh, she a realist. She make my heart go ting-a-ling-a-ling. She make my heart go far from me. I see her body so tight and she shake it so fine. I'm tempted to talk. We run out to the top. Them say we run out the town there. In a the city, in a the club, in a the club.
Sekondo.
DJ Arika.
Wolo, sack, wolo, sack, wolo, sack, wolo, sack,
say gondo,
wolo, sack,
gondo,
wolo, sack, wolo, sack, wolo.
Ukut, enyole kijori, giruole lujali, nadio barao, gijama sobani, kuto muzima ajala, besa kanunu wa vocha, kamtoa mtu kafara, kwa mganga pandishwe nyote, kwele dito aswedi, idagi masa cream, eti ana Facebook passwedi, anaomba omba watu simu, Indu Crane my den, Umadel Shoko, Mtata kulipa madeni, Nando bingwa wa kukopa.
Baraka music,
music dope.
Fuate mimi
Nikitoka nikiritani
Fuate
Nikipatana na mafans
Sinifuate
Na nikitulia kejani
Fuate
Na hisi kama niko fine
Sinifuate
Nikitoka nikiritani
Fuate
Nikipatana na mafans
Sinifuate
Na nikitulia kejani
Fuate
Na hisi kama niko fine
Zako jicho chongo Kwa mwingine sioni tena Umenipa magongo nitembe Niache kuchechema Tujiepushe na waongo Hawakosagi cha kusema Ulinzi nguzo chuma dongo Penzi tuwezeke na maemu Penzi langu la kisigua Na kupa taratibu Na miuno na inengua Washikwe na aibu Nathani ya wajajua Wando unani haribu Na mwaka humo na watagua Wakose wakuatibu Wenipe mambo ya pwani Ati mwenza kona nenge Kanga moja begani Uno ulifunge tenge Mgubara mgupwani Kama unaruka senyenge Wenibinye kwa ndani Nitoke malenge lenge
Saura
Mambo ya weke adharani
Saula
Kwani unamogopa nani
Saula
Uya weke adharani
Kwani Saula
Yeah Kwani unamogopa nani
Kundeboli
Kama karakta umelamba dume Wengine gara sabado
Saula
Tikitaka kinyume nyume Mashuti kama Ronaldo
Saula
Karona jitika Saula Kajikupa kwa kiwanja Kibichi bichi kapaula Wakajala masanja yeye Wenipe nisivyo pewa Dini sirawa ya dunia Nijone mwenye ngekewa Mafisi wajini dunia Niposi usiogope Saunifiche mobeto
Ae.
Tena mashosi na waropoko Etujichimbie mageto
Ae.
Wenipe mambo ya pwani Eti mwenza kona nenge Kanga moja begani Uno ulifunge tenge hey, Siku ya kufanyani Kinyozi kakosa wembe Kule mtuara nyumbani Tunaitaga singenge
Saula
Mambo ya weke adharani
Saula
Kwani unamogopa nani
Saula
Yeah. 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 Yeah.
Aji request ni kila mara. I see them tani kwa barabara. Nikisema niko sawa abila ya nyama uwa wanakutumia ata nikiwa na we. Hawani watu hawana haya. Vile wanakufuata si wangefuata mesaya. Wakujipendeza ni wengi. Watu wakununua na kuwacha chenji. Hawani watu wangependa uwe deni hey. Baby usikuwe deni. Love can never be bought. Straight from the heart, it can never be forced. Been there, I've done it, I've seen the results yeah. Nothing that we should hold. Penzi yetu iwe forever. Napenda unavonipendeza. Naomba penzi yetu iwe forever. Iwe forever, iwe forever. Penzi yetu iwe forever. Napenda unavonipendeza. Naomba penzi yetu iwe forever. Iwe forever, iwe forever.
Mesha viranga, basi vimba, tamba, ulo, waki kuchamba. Oh la la la, cheusi mangala, Wakanda. Oh la la la, tukale sangara, kwa Mwanza. Oh la la la, nyele chotara, kinanda. Oh la la la, tento papara, misamba. Chombo, 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 kana kwenda na fashe. Chombo, 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 kana ngosi ya loshe. Chombo, 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 pechi chumba ni zeble. Chombo, 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 taka pele ka uwe.
Hey, what's up guys, this is Rachel and you're tuning out with DJ Arika.
Now this is what a real DJ should sound like.
Hey, naona majabu. Kina nizonga kizaza. Kila maesabu ninayopiga yanakata. Naisi mababu, mizimu yao imechachama. Au sina tawabu, Mola nionyeshe nyota yaja. Hey, kulia nimelia, nikamaliza leso. Nimekosa kipendaro.
Shingo mguwaro kama niko peponi. Staki bingo ni pesho, nirudisho totoni. Oh baby boo nipe zaidi. Nifanye wa moto kwenye baridi. Nipandishe juu tena ikibidi. Wakalale watoto tukajigiji. Kama penzi mvinyo basi mini shalewa tila lila. Yani sioni sisiki, nishapoteza dira. Kama moshi na sigara, yani nimbe kwa kipara. Basi kama samaki ni sangara. Kunda dereva daladala. Basi funga mkana.
Sense, I sense, 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 I sense, 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 I sense, 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 I sense, 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 I sense, 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 I sense, sense.
Too much money.
Kino kwa chini kiteremshe. Makusudi kiteremshe. Yamepanda madini niteremshe. Oh baby niteremshe. Songo mbingo zake sifa. Yani samaki kakunjwa kakunjika. Makusudi zake picha. Ana vimacho vidogo kaumbika yeah. Pekwa kezima moto hey, moto. Asije susa zambuli ya kimoko hey, moko. Yake maringo ni konyo. Oh konyo. Beke vikubwa minda kifidogo.
Kama moshi na sigara, yani nimbe kwa kipara. Basi kama samaki na sangara. Kula nereva daradara. Basi funga mkase. I
sense, I sense, I sense, I sense, I sense.
I sense, I sense, I sense, I sense.
koko, madanga tuchape viboko. Meseji bobo, zima tuwa komo we komo. Masherio koko, nipe nijirie vinono. Tuwape viapo, unizalie ototo. Wetuliza bo, ujana ni maji ya moto. Hawafuni wa mo, sokolo wa nini makolo. Wetuliza bo, na tuwe makini walai. Kweli wewe wapeke, acha mini jigambe. Nimelo wa tepe tepe, akili mbili kasoro. Umenipunguza wenge, paka tunafanana. Bebe mindo ni shakwele, shakwele, shakwelewa. Piga pingi, piga ndele. Tusonge mbele kwa mbele. Wasamba wanaona gere.
Shika moyo mkataba, walete choko choko unakaba. Umenitisha mijini mahaba. Nyoka tuli pangoni,
pangoni, pangoni.
Hakikona sikia honi,
haoni, haoni.
Nipoteze wanisake kwa tochi, wateseka wanasaga magoti. Bendera inusu mlingoti, kama kesi wa kupeleke kwa koti.
Najinenepea, ameridhia. Nakula kisela, kisela, kisela. Kidaluse, daluse, 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 daluse.
Limpopo, dance so cool. Do for me so cool. Make me confused. Bring your body close to me. Something nice, something sweet. Monika, ijeje, mambo rote rote. Kanipa, nimege, ila goja kwanza. When you hear the sound,
roboto 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 to to roboto 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 to to roboto eh roboto seme ka tu mayas roboto 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 to to roboto 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 to to roboto eh roboto seme ka wa na
pa ja push up
push up push up push up push up push up push up push up push up push up
Kunde boy for everybody. My music they shake your body, eh. Cause I do this for my people. I wanna hear you sing ta la la la. It on don't kina nigadi. My fancy don't get zai daddy. Salute kwa wanangu wa keko. Segile yo konga gwala gwala.
Eh, wasoni penda kazi wanayo.
Kazi wanayo.
Yes, ipigi ngenga pesa ninayo. Tunatia chenga wanafuata nyayo. Tunapiga denda wanapiga nyayo.
Wekesha kwa wakanganganga. Mweza kona jichanganganga. Nazisanya faranganganga. Nikipata natumia. Madu wote rukse nitanganganga. Penaga vicheni vishanganganga. Na uturi watanganganga. Hakikisha unanukia.
Oh yeah.
Kushoto kulia. Kushoto kulia. Kushoto kulia, washa tochi ya simu za tuone mwanga. Kushoto kulia, kushoto kulia, kushoto kulia.
kushoto kulia, kapandisha wazimu wananicheza vanga.
Samina mina
waka waka
Samina mina
waka waka
Ase Samina mina
waka waka
Samina mina
waka waka
Wanotaka shinana na mimi awapati atasare. Usishangae tatu na vipini mie makonde chare. Peace kwa lonileta mujini mondi watandale. Maneno majungu tupachini muziki utawale. Kama nyabara kafunguli wapingue kutotu na chana mawingue. Amesha panga we nani upangue unajitesa bure. Aga we kisha kwa wakanganganga mweza kona jichanganganga nazisanya faranganganga. Nikipata natumia
oh yeah.
Kushoto kulia, kushoto kulia, kushoto kulia, washa tochi ya simu sa tuone waka. Kushoto kulia, kushoto kulia, kushoto kulia, kapatisha wazimu analicheza vanga.
Bonga. Mwambie chopa moto uzimwi na moto wewe. Wakiziba kulia si tunapita kushoto. Jema machine. Usicheze na jembe litakulima.
Kushoto kulia.
117.
Kushoto kulia.
Top that thing.
Kushoto kulia.
Maniga Joso mipango Konda gang for everybody.
Kushoto kulia.
Everybody.
Kushoto kulia. Kushoto kulia.
Watch everybody.
Oh my God, it's Benson.
Otimbi na Timbelio.
Wasafi.
Inas.
Zuba no kakats.
Zata.
Zuba no kakats.
Dizo.
Udele minona kwe. Osali no lokote. Otoki no kutute. Na pete kaka bongo yo beba pesa ya.
Cléopâtre Mukula.
Ase otele minona kwe, osali no lokote, na motoki a chibude, botaka ule wewe.
Yo beba pesa yo. Yo beba pesa yo.
Les pacificateurs jusqu'au bout, Vital Kameni.
Yuma no gagat, zoba no gagat. Yuma no gagat, zoba no gagat.
Zagolia, to zagomela, to yena programme. Lije, 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 te yo beba pesa ya. Yo beba pesa ya.
Kilo Burunda, Jean-Paul Bichweka.
Obani bulo na dize, olembi no na duze. Talabani nga ba continue, nasima tango asale. Yo beba futa ya. La haute dame Elga Elegance.
Yo beba futa ya.
Salomon Ben Salomon.
Yuma no gagat, zoba no gagat. Yuma no gagat, hey, zoba no gagat.
Le MVP, MVP, Serge Ibaka.
Bakay! Chi! Oya! Sukuma! We! Simba na washa moto! Sukuma! We! Ambia walale watoto!
Asa cheza shubaka yoko. Sayoko, yani kambo na chambadoko. Moko moko. Wape, wape,
wape.
Nasema wape,
wape.
Wape, wape,
wape.
Sasa wape,
wape.
Swame takasha,
wape.
Komesha,
wape.
Nyuno ya kwenye cha,
wape.
Nyongesha,
wape.
Zoya, mateka, mikono juu. Gambu shusha chini. Leta tena juu. Shusha kwa kiuno.
Tunanyatia nyatia, zaku nyatia nyatia. Tunanyatia nyatia, zaku nyatia nyatia. Tunanyatia nyatia, zaku nyatia nyatia.
Excellence ZK. La fondation DNT plus forte. Parfumerie Stéphanie Napoulman.
Yeah.
boss, Eric Mandala.
The one and only.
Diri, Diri, Diri.
Le patron
Diri,
Abedashu.
Diri, Diri.
Papa Benjamin Wenga.
Buddy Benz.
Mama Dangote.
Diri, Diri, Diri.
Ricardo Momo.
Diri, Diri, Diri.
Doni Fumwe, salimia mukubwa fella.
Kindaki, komeka kutute. Afro Congo.
Le Grand Don Mendes.
Le Presidente Obina Mungu. VIP Sons. Albert Mboyo, mon vieux.
Babalao, Simba babalao, Chibu babalao, Mondi babalao, Zombi babalao, Makufuli babalao, Makonda babalao, Wasafi chamalao.
Boma kuboma ni kopo kopo, leo ndani twakesha bobo. Wata sambasia koko moko, moja baridi moja moto.
Mechoka eti, mnataka lala, tungi limezidi. Tuzime muziki.
Sapende gisamu gile sambamba, apo vipi inabamba. Gino gile inatamba, basi chani kamusamba eh.
Wataweza kweli
awati
kushindana nasi
awati,
atawa kiungana
awati,
matusi kututukana
awati.
Dangote babala,
babalao.
Simba babala,
babalao.
Chibu babala,
babalao.
Mondi babalao,
babalao.
Zombi babalao,
babalao.
Magufuli babalao,
babalao.
Makiembe babalao,
babalao.
Wasafi jamalao.
Ati mselema, ati cha selema. Mambi nyengema, lishimo medema.
Amefosi bifu msele leko
tumekwepa.
Amebaki masono neko
wanamcheka.
Kwanza kuja gati, kisha kuwashe, cheza kama monkey. Kunjo kidangi kidangi. Hey, tumewachapa
kidude,
akichomoki
kidude,
kimewanasa
kidude,
wana tapa tapa
kidude. Chise karobwa tena, chise chise karobwa tena, chise karobwa tena, chise chise karobwa tena, chise karobwa tena, chise chise karobwa tena, chise karobwa tena, chise chise karobwa tena.
Dangote babala,
babalao.
Simba babala,
babalao.
Chibu babala,
babalao.
Mondi babalao, Zombi babalao,
babalao.
Magufuli babalao,
babalao.
Majaliwa babalao,
babalao.
Wasafi jamalao.
Zuka ukipanda na ile shate na vua. Zuka ukipanda na ile bukta na vua. Jamali na vua. Mama na vua. Mwazenu na vua.
Kuna basata
kasi napiga yope
uwezi,
bona piga yope
uwezi,
iyo bona piga yope
uwezi,
mimi napiga yope
uwezi.
Kale napiga yope
uwezi,
mimi napiga yope
uwezi,
momo napiga yope
uwezi,
fungwe napiga yope
uwezi.
Chilling with your hottest DJ, DJ Arika.
The hottest in the game.